Kureba niba ku munsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana Kureba nibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura atakana kanjye yo niba humure kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo Niba wibaza niba
Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale 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 on time time Vale 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 on time Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale 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 on time time Vale 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 on time
Ndahize Kwa matama yao ataza shuka amarira Nibi naba azabara ibishimo Oh na 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 Benu jiru koba Kukuba waza oya Erigi yuse tumuti mura noroka Kuvu yu nusi Sezera nyimbere imana Konza gukunda kurusha uko wikunda yo Niba wibaza niba
Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale 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 on time time Vale 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 on time Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale 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 on time time Vale 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 on time
Nzagukunda kuri Nzagukundira abana
Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale 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 on time Vale 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 Nzagukunda karamata Nta kizakundutira Uzahora uri my vale vale
Valentine, Valentine, Valentine.